Ya, i-life esiphila kuyo ntate Mukwele kunzima. So hluleka nokukhuza umntana wase next door umbona ame ne boyfriend bancabuzana. Hayi ntate Mukwele, hayi thina sakhula shaywa wase next door ukuthi wenzile wrong. Shaywa ntate Mukwele, bakushaye bakusekini, ngine bafike bakucedelele. Hayi manje kulesikhathi esiphila kuso ntate Mukwele, uthi ubona umntwana ayenza into ewrong kube uwobheka phansi. Ya, ube namahloni ngento abayenzayo. Hayi kunzima, yazi le topic oyiphethe ntate Mukwele, uhluleka nokukhuza umntana si next door umbona ukuthi wenza into ewrong, umane uzibhekele phansi uthule.